Etazothi nosindicela nisibethele freestyle lamajita ndihamba naye kabelieve bani nabacula.
Okay mjita kusenga lamajita lafuna ubethele freestyle.
Yeah
nansi nebeat bra. Please lay a magic stick.
Okay okay akho emjana mane. Ayi sakubethela ngoku qala simamela.
Si try count.
Okay ndiqala kana ndibethe.
Ah ji ah akho qala.
Okay. Yeah. Ngendem bamba bamba nikandem banga banga katindi sekatini ku baby mbona ndithanga enthuma nakambangu na style akanyabanga yakwazulala phandle baby bendi engancibanga
baby when pat pat idiki why fuck a fuck when kitchen like I'm nandu baby ngathukaleli kaka enthu when rapper rapanda ngum when khabi thanga cuz even batshelwa ngaphansi ngathi kuphichakalanga
kamenza what the what chafa one sack what the what up dilakhe sente wani upheskomi ngathi zobhapha
them right up kwapheli chamba pheskwa kenge bamba bamba them shushubeza wachafa ku baby kwanzima uhlamba
ngeqesha lehlalahlala impundi nepalapala dimenzi zinza shobane iphusi bezakahlala
amasende yeqamba qamba pheskwa kuyakhalakhala dimenzi dikhi yaphela yalithambo lebhakabhaka
ngeqaka sange wathitha lomntana demu ntampila akanukumlaka kuba hefu vanga nukitinja
muyansinda kekqaqa ngamuya jima khona muyenza urefli cause spiny cycle igqibo ndipha
bawa baby girl uya bawa no bese sizile umsozi nokamfakwe awu
ngiyamthanda baby wam uyanchaza nobuhlamba mazinyo uxuku xa ngekama
kekqaqa lo mtane queen kenza kakhulu chin no bese sizile umsozi wakho nokanje mini
kekqaqa lo booty king kenza kakhulu chin akonqana u heavy sex until his sperm zigcwala ibini
umntana uthetha the crazy kambhali ngasengaphezi unempundu enkulinga thomponje sencinci
es I'm so wishing ngasengathethi ndamthanda mana ndizenzi nobuqibo tyinyama ukhaphuko sulange
pheli xoza i s lakhele lesiqova naxa nje mtakele ukhatshwa kumama ngeland rover
uyaxoka jamazi zange wakhonza naxa ndimtakele untyisa ithulitha yesonka
Ndimbuzimbuza siyambe 10 Kaba wawunahlela ntoni ngekirive mawele
Wena ndifuma Ndisithi zothi mind ufike late Wakhetha ukundibetha ngemali yonke oyifumana ngepeyi
Nika ndathandaza Thixo ndambabaza Soze ndifunde baby lyrics sex and mithisanga
Uthi mama kuyakuthanda Tata kuyakuthanda Kodwa xa be-heavy sex bashiya kubanda
Ndabula manevalavala ntombazana uliparapara ngathi baby wami kakunxile impalambala
uyabona wendiyakuthandathanda but unqhela ikakakaka zokwenza uhlinyembezi uyonxela ngoku khalakhala
ina khona itharathara sindigiri barakara sothi mandi usestudio ngoku thethi skwara kwam
enkosini
guys
you are nidlalile man yes
hey yo it's a pain Elise Longa Kell
Voice of the Leaders
Immunity Record
Immunity Family
It's just a freestyle
Salanga Makama San
Hayo Afika Lundindo
Hey but mind the prayer I see you
Cindy the Diamond Lady
PNG the Hater of Bacchus
Hayo Musa Glossaire I see you
Hey Boza Lea Hi Boza San
Bezeko
Shenzani
King Lizo
King Benji
Luyelo the Rapper my role model It's just a freestyle you know so mga cool
I am magic dick le magic one
magic dick
I'm out
it's Immunity Records
it's 2018
Zatimind the produce
voice of the leader